Ukhona ikhaya lamaqhawe angqongileyo, kudlala amacwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu akungeni khona. Ukhona ikhaya lamaqhawe angqongileyo, kudlala amacwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nobuhlupheka akungeni khona. Ngoba uzobuya inkosi yamakhosi, ngoba uzobuya uJesu emhlabeni, wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, 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 amen. Amen.